prayer requesting a sweet melody. My emotional on open feel only. Be a begging no accept my offering. You make a touch up on the beat for you, me being bad. I run bad. Prayer requesting a sweet melody. My emotional on open feel only. Be a begging no accept my offering. You make a touch up on the beat for you, me being bad. I run bad.
Wakati nyakati na sasa nimerudi. Mambo nikajaribu mengi. Mengine yakafeli, mengine yakawahi. Imekuwa siku mingi. Nyakati wakati na sasa nimerudi. Mambo nikajaribu mengi. Mengine yakafeli, mengine yakawahi. Na sasa nimerudi. Nataka nikwimbie walimwengu watambue. Na sasa nimerudi. Nataka nikwimbie walimwengu watambue.
You will.